radio yijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugizweho na Venuste Nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi ndaha ijambo bamwe mu bantu bamaze iminsi mwanditse mutegereje ko mbahamagara kugira ngo murangishe abandi mwaburanye nabo. Muri iki kiganiro kandi turajyana urumuri rw'ibyishimo imuhanga ahari umuryango wari umaze imyaka 27 warabuze umwana wasizwe n'umubyeyi wamwibarutse agahita yitaba Imana. Iki kiganiro agasaro kaburaga cyabaye ikiganiro cy'abana aho ababyeyi bababuze baza kubashaka, aho abana badafite ababyeyi nabo baza kubashakira.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, winchiki ntege, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Kuvuka ugakura nta mubyeyi numwe kandi warabyawe, kuvuka ukabaho ufite umwe warabyawe na babiri, uhora wibaza aho yagiye wasohokana n'abandi bakagukwena bavuga ko nyoko atakowe. Imenya bayo Jean Eric afite imyaka 23 arashaka se wamubyaye, atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Masaka akagari ka Rusheshe umudugudu wa Rusheshe. Okay,
ikintu kinzanye ashaka nawe ushaka umubyeyi wanjye ntarabona cyangwa sinabuze, akaba yitwa Ntamvukiye Damian, akaba avuka ku Gisenyi cyangwa se aruta Ngororero. Nkaba ni umusore wa 23 ari kuva navuka nako ndamubona. Mama wanjye yitwa Nyirasabimana Jeannette, bahuriye muri Kigali nyuma baza kuburana, nyuma nza kuvuka ndabona ngiye kumubona kose kuva navuka nako munsi. Kuvuga ngo aya mama ajya ambwira ko yari afite umuvandimwe we wa nyine, yari afite umuvandimwe witaga Tembo, bakundaga kumwita, ariko bazanye akora akaba yitwa na utavuka Telefone, niko umuvandimwe yitwaga. Nuko ndabwo kuri wanjye ubyara papa kwitwa Esperance, nuko kuri ubyara papa kwitwa Kabubwira. Niyo makuru umuntu namukuyeho n'abanzi nari nongeye kumva ku gihe nyine, ntabwo nta makuru ahagije mu kitabo cyangwa kumenya niba ariho cyangwa se niba atariho. Nashaka kumenya kugira ngo mfashe bwaka ndako namenya amakuru ye, kuko nta makuru ahagije mu kitabo cyangwa se niba niba yaba akiri kuri iyi.
None se mama wawe niba ari waguhaye ayo makuru ya mbere ni nayo akumiye niwe uzi uwo bakubyaranye, yakubwiye impamvu yamusize akagenda ntareba inyuma?
Yarambwiye ngo hari 99 ndigiye nibwo navutse gihe hari ibintu by'abacenye ubu niko mushambwira. Nyuma rero ngo barimo barubakana isoko ano papa nyine agasuzugura umugore w'umufande ari cyo kitwa aho ngaho amusuzuguye nyine umugore w'umufande nimugoroba ngo bakubaza kumufata bamujyana ajya kumufunga, ntabwo bongeye rwo kuva mu munsi ataburana gutyo n'umukwamu wanjye yampaye.
Ni ukuvuga yuko papa wawe ashobora kuba magingo aya afunze atari Ngororero?
Amakuru asa nayo ngayo, nimba yarafunguwe, nimba yaragumye muri gereza kumuza afunze, ntabwo namenye ko yaragumye mu munsi. Amakuru asa nayo ngayo yonyine.
None se gusuzugura umuntu byatuma umuntu afunga imyaka 23?
Nkurikije ku mama wanjye yarimbwiye mbaga niba itari grave ku buryo yaguma munsi ndabona imyaka myinshi, aho yagira ngo nawe nzamenya amakuru niba bakiriho. Banashobora kuba atazi ko yanabyaye, kuko yakigiye mu nda y'amezi abiri, ugomba ko ashobora kuba atazi ko yanabyaye wenda ariko wenda nubwo atamushatse agasanga atazi ko nabonye yabyaye atabifite amakuru ahagije, kandi wenda ngendwa nye nzamwishakira amenye ko wenda umuhungu we yabyaye nahari, ko ashobora kuba atazi ko wenda afite n'umwana. Ko bose iyo mu nda y'amezi abiri nta makuru ahagije kuko nyine umwana ushobora kuba umufite.
Birumvikana. Mama wawe akubwira ko yakoraga yubaka isoko, yari umufundi, yari umwede, nakahe kazi yakoraga?
Wanjye ni umuyede usanzwe, nyine gukora ku mwede hanze gasa nyine gasanzwe ku buyede busanzwe.
Akaba akomoka mu Ngororero?
Mbere bayitaga Altila Gatumba, niho nakomoka ya Gatumba.
Nta kintu mama wawe yakubwiye kimuranga? Yakubwiye ko papa wawe Musa yakurebye arakubwira ati ufite uruhanga nk'urwaso, yakurebye akubwira ko ufite injya nk'izaso, niki mama wawe yamukubwiyeho ku buryo ntahumvukera mutse yumvise yavuga ati uwo bavuga ni jyewe n'uwamwumva uzi ko yakoze Kigali muri 1999 uzi ko ashobora kuba yarafunzwe amasaha makeya niba yarafunzwe koko ku buryo umuntu yamwumva akamumenya niki mama wawe yamukubwiyeho Ikigali yarahagarutse ashobora no kumenya handi mu Rwanda Rwanda ni rugari aramutse akumva akumva umwana w'imyaka 23 amubwira ko ariwe ariko se wowe niki kintu mushakira niki kintu ushaka kumubwira usigaranye iminota 2 nayo ntabwo uzuye neza ariko koresha kino gihe nguhaye usigaranye kugira ngo ubwire ijambo ry'umwana ubwira si wamubyaye umubwira icyo wifuza kumubwira
impamvu mushaka cyangwa mushaka kumubona nuko bambutse nasuzuguye cyane nitwa ikinyendaro mwabatazi umwana w'umugabo w'imbwa utaruzwe na se bituma ngira umuhati ya nzabona umuntu bita ngo ni imbwa bita ngo iyo mwana aramuta ati nawe nzamubone kuko numvaga nubwo bavuga ngo ni imbwa kuko yantaye akomaga ntibishima nawe cyane kuko yarambyaye kandi kuvuka kwanjye nawe nyine yabwiza muhari zemo nubwo ntamurinda mukunda cyane kenshi akuzamubona abona umuroko dusa cyangwa tunareye ikindi kandi kuva navuka nta muntu ndi kuzina mu papa zemo shakuza basi kumagara ngo papa kuko ntago nabara bitoro ntabwo nemenyere kuvuga zina ngo papa kuhamagara umuntu bize ngo mfite inyota n'inzara yo kwita umuntu zina papa ikindi kandi niba n'abanyumva yumve ngo umuhungu Erike aramukunda kandi aramutegereje kandi isaha yaziraho ntavuga yo nagatinye ko yari umwana abye ntamurere cyangwa bitera isoni ndamukunda kandi ndamutegereje kandi cyaza yambona ndacyahaje aho ngeze njye namubwira
uri umwana nyamwana uri umugabo uri umuntu ubira bashimisha kumva ubabarira umuntu utazi ugakunda umuntu utazi ariko ukemera ko yagize uruhare mu kurema kugira umuriwe ntabwo uzi impamvu atahabaye ntabwo umucira urubanza wifuza kumubona kandi ukamwereka kutewe ishema no kumugira nk'umubyeyi ukamwita papa nk'uko abandi bana benshi babashaka kugira uwo bita papa ariko ngo ushimire ko utaciwe intege n'abagukwenaga bagira ngo ntabwo uzaba uriwe kubera yuko udafite papa hafi ndagushimira cyane ubwo butwari wagize ukomeze ube intwari kandi ukomeze utegereze umuntu waba wumva ijwi rya Amerika muri aya masaha mu kiganiro Agasaro Kaburaga yaramenye umuhungu ubu ni umugabo witwa Ntawumvukiye akomoka mu Ngororero ariko yari i Kigali muri 1999 niba waramumenye mwarakoranye ku ishante mwubaka isoko aho ngaho i Kigali ukabuza irengero rye ukabuzi aho aherereye ihamagara ikiganiro Agasaro Kaburaga dushobore kumuhuza n'umwana we Jean Eric Imenyabayo. Jean Eric Imenyabayo rero ndagushimiye ndagukomeza ukomeze utegereze wizeye kandi wumve ikiganiro Agasaro Kaburaga. Gira amahoro.
Murakoze cyane n'abene migisha kandi mujye muha murongo.
Murakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Imyaka isaga 30 igiye gushira. Alphonsine Niyonizeye atandukanye na mukuru we Antoinette Umurungi basezeranyeho nta matage agaragara biteye turi mu mwaka w'1999 na mirongo chenda ni tatu. Antoinette Murungi yaramaze kurushingana na Emmanuel Mutaharugamba bari mu Bubiligi, niyo nizeye ari mu Burundi. Aribaza icyabaye kuri mukuru we, atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, umudugudu wa Gasharu, ngo uyu mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Kinzanye hari umuvandimwe nabuze ndashakisha mukuru wanjye yabaga mu Bubiligi, afite umugabo bakorana na mariage mu rusengero rw'Abangirikani ahantu bitaga kuri kafe y'Abarundi, ariko icyo gihe twabaga i Burundi. Niho yagiye hariya muri 1983 aba yarashaka arabyara. Nuko nyuma muri 1995 bazaza kutubwira, 1992 umugabo we aza no kubisura i Burundi Bujumbura. Nuko nyuma amara nk'icyumweru asubira mu Bubiligi. Nuko nyuma muri 1993 nibwo mukuru wanjye yambwiraga ati rero nashaka ko narigaga segonderi, ati nashaka ko wajya wazaza ugashaka prezansharge ukaze no ukagende duhanira ibintu by'amamodoka ibintu byinshi. Nuko ndayishaka ndayibona muri Sabona mu Burundi hashize nk'icyumweru. Ubundi yabyago perezida waho arapfa kandi adaye. Nuko ibintu bibaye ruvange, ibibazo turabihagarika. Nuko niko kuza intambara mu Rwanda nayo irabaye 1994 1995 ubwo turaje. Nuko ni nawe ndihiraga na Minerva Chini, Banki Bergoreze, Banki Rambere, Banki Popireri Burundi. Nuko ibintu byose biba birahagaze. Nuko tura ntitwongera kuvugana nta communication. Ariko nyuma y'intambara tugeze mu Rwanda batubwira ko ashobora kuba yarapfuye, ariko akaba afite umwana witwa Jessica. Ko nagira ngo rero mumfashe tumenye niba bamwe bakambwira ngo yakoraga mu ngo yari afite kafe zita ngo ku Barundi ahantu muri Ride des Etoiles mu Bubiligi. Niko n'amaletre yabaga yanditseho Ride des Etoiles, sinzi niba nyuma barayimutse ntabwo mbizi. Nafite niba ariko niko twandikiranaga. Ubwo rero nagira ngo mufashe kubariza, sinzi na nyuma mu minsi ishize sinzi muratubwira ngo wigeze no gukora muri ambasade y'Abagande mu Bubiligi ibintu nk'ibyo. Nyine bya bagenda tubwira ijenzi wamenya ahantu utarigereye ntabwo biba byose.
Aramutse akiriho ko numva hashize igihe kirekire mutavugana, hari icyaba cyaratumye ahindura gahunda yari afite zo kugira ngo uze kumureba mubonane ndetse mukorane n'imishinga, hari cyo wumva cyaba cyaratumye ahindura gahunda yari agufiteho?
Nayo yahinduye kuko twese tuza mu Rwanda.
None se kuza mu Rwanda byari kubuza indege guhaguruka? Nta ndege zahavaga ziza mu Bubiligi,
nyine nta communication twongeye kugirana.
Nicyo nshaka kukubaza, ni iki cyatumye mutongera kuvugana kandi muri abavandimwe? Aho ngaho niho nshaka gusobanukirwa.
Nta adresse ye twongeye kumenya, nta telefone, nta.
Wambwiye ko umugabo we yitwaga cyangwa se yitwa Magingo ya Emmanuel Mutaharugamba. Uwo Mutaharugamba ntabwo yigeze atahana na rimwe i Rwanda ku buryo waba waramurabutswe aho ngaho i Kigali?
Ari utubwira ko yamubonye nta kintu na kamwe dufite.
Niba Umurungi akiriho, amakuru yabakubwiye ko yaba yaritabye Imana akaba atariyo, niba kumva muri kano kanya muri iki kiganiro Agasaro Kaburaga, niki wumva ushaka kumubwira?
Kuri baramutse bariho bose na Mutaharugamba nta kwishima cyane, ntakongera kwishima mbonye abavandimwe twabuze igihe kinini, kandi babaye batanariho nabwo rwose no kubishima Imana. Kandi zajya ibagirira neza Venuste, ni ukuri mufasha abantu benshi. Imana ni ukuri idufashije nibura mukanaduhuza n'uwo mwana w'akazi wa yanaduha n'amakuru niba hari ntayazi, byaba byiza. Ni ukuri Imana yo mu ijuru izaguha umugisha utagabanije cyane, iguha umugisha uzabona ijuru ngo azaribona.
nawe ndagusabira kandi nzagufasha gushaka uwo muvandimwe wawe w'umurundi.
Yego murakoze cyane bantu bazimugisha.
Agasaro Kaburaga.
Hashize amezi abiri umwana w'umuhungu Aaron Mutangana aje hano mu kiganiro ashakisha umuryango we, dore uko yabimbwiye.
Ngarangisha akumenya ababyeyi ba mukecu ba mama wanjye ni ba nyogokuru ba mama banyokuru banjye.
Urashaka kumenya nyogokuru wawe na sogokuru?
Nibwo nshaka kumenya.
Mama wawe yakubwiye abari bo?
Oya, njye naravutse ndaje kuvuka itapfa.
Nta papa wawuzi?
Papa wanjye ndamufite, ariko ngo nawe ntabwo abazi, kuko ngo mama wanjye yiga ku ishuri Kigali, ngo bari bihishe mu na munoza mu mazu y'i Kigali babonaniye bamenyana gutyo, ariko mama we yambyaye bo badahari ari ku rugamba.
Bari bihishe mu mazu y'i Kigali ryari muri 1994?
Za 1994.
Hanyuma uwo mwana w'umukobwa aterwa inda n'umuntu uza kumbwira uwo ari we?
Bamwita Butera Theogene.
Butera Theogene niwe papa wawe?
Niwe papa wanjye.
Yahuriye he na mama wawe? Mama wawe yari yihishe he muri 1994?
We yari yihishe hari i Remera. Yari yihishe ngo kumango hari i Remera bahoze ngo ku nzu yanjye Kanyarengwe.
Baba niho bahurira uwo papa wawe muri 1994, nawe yari yihishe yakoraga iki?
Yari umusirikare.
Yari umusirikare w'izihe ngabo?
Za RPF.
Uwo mwana w'umukobwa amutera inda muri icyo gihe cy'intambara?
Oya, bo baba wengo yaramufashe amujyana kwa mushiki wa papa. Abasanga babanyeho, ariko papa wese akomeza mu kurwana, ariko mama we yambyaye abahunga kwa mushiki wa papa aho bita Kabuye babambyariye sehashika, ariko no avuye kubavuye kumwara sehashika. Barangije mama wanjye arongera ararwara asuba musubizayo, noneho ageze sehashika aza gucirayo, ariko ababyeyi ba mama niho baje kuba kumutwarira. Baje kumutwara basiga, ariko mawe kaka wanjye ubyara papa we yari ariyo niwe watanze itangazo amenyesha ngo ababyeyi ba Mukagasana Francoise mama wanjye ngo avuka mu karere ka Muhanga igihe yari komine Munyamaboye. Noneho ababyeyi be niwe baje kaka agiye gusubirayo kumureba, asanga ababyeyi baramutwaye, basiga babwira uburuhukiro ngo abagira neza batwaye uwo mwana bazagaruke batumenyesha aho ari tuze kumutwara. Noneho nyuma yaho yongeye acishaho itangazo, baza kunwa bansanga mu Kabuye, ariko kaka wanjye we yanga ko aranyimana, aravuga ati twese umwana ni uwacu, muzamuza kumusura, guhera icyo gihe rero ntabwo bongeye kubabona. Kandi ngo na mukecuru ngo amazina kaka wanjye byara papa wanjye ngo amazina yabo yarayibagiwe.
Baje gutwara umurambo wa mama wawe muri sehashika basize amazina yabo. Ayo mazina yabo yanditse mu gitabo cya sehashika. Umuntu uvanye umurambo muri morgue ya sehashika yandika amazina ye akavuga uwo ari we, aho ngaho ayo mazina ya mbere ni ho ari. Ahandi hari amazina y'ababyeyi ba mama wawe ni ku itangazo ryatanzwe kuri Radio Rwanda. Radio Rwanda ifite akamenyero keza ko kwandika amazina y'umuntu wese utanze itangazo ugiye mu gitabo cy'ibyahise kuri Radio Rwanda, ugatanga itariki nyayo y'igihe mama wawe yitabye Imana, bareba muri icyo gihe muri icyo cyumweru ukarebamo neza ukabona abantu bamenyeshwaga yuko umwana wabo witwa Mukagasana Francoise yitabye Imana. Iyo niyo nzira ya mbere nakugiraho inama. Wowe Aaron Mutangana, ya kabiri niyo kwitabaza nk'uko abikoze Agasaro Kaburaga, kugira ngo turebe aho basogokuru wawe na banyogokuru wawe babaherereye mu karere ka Muhanga. Hari andi makuru waba ufite ya hantu baba bari uretse gusa kuvuga muri Muhanga. Muhanga ni nini?
Ni Muhanga mu ngo muri komine ya Mushobati aho ngaho nago niko papa wanjye yambwiye ngo niko mama yamubwiye.
Ariko se papa wawe we ari hehe ubu ngubu magingo ya?
Papa wanjye atuye muri Gatsibo aho bita Kiramuruzi.
Iyo umubwiye gahunda ufite yo gushaka kumenya aho ukomoka, ndashaka kuvuga ku ruhande rwa mama wawe, abyakira ate?
We abyakira barambwira ngo mama wanjye ntabwo bigize abantu igihe kinini. Mama wanjye ntabwo bigize amubwira amateka menshi yihariye kuri we, ntabwo wabyibuka. Cyokora ngo ibyo yibuka niko iwabo ngo ari mukaga, iwabo ari muri komine ya Mushobati mu karere ka Muhanga gusa. Uwo yamusanze ngo nyihishe mu mujyi wa Kigali gusa, niyo nayo makuru muri make ambwira nabirambuye ashaka.
Yamusanze yihishe ahantu, hanyuma amubyaraho umwana ntiyamumenya, babana igihe gitoya. Yigeza kubwira uwo mwana w'umukobwa imyaka yari afite icyo gihe?
Ntabwo yigeze abimbwira, kuko umukecuru wanjye mama we, mama wa papa ari we kaka wanjye, we yavuye muri Congo asanga mama wanjye ari aho ngaho i Kigali. Bamenya nawe ntabwo bameranye igihe kinini, basanze mama kaka wanjye we yasanze igihe cyo kumbyara cyegereje, nawe ntabwo bamaranye igihe kinini cyane. Kuko iyo babana baza kumarana igihe kinini, waba yaramubwiye n'imyaka kiki yari afite.
Ntabwo wigeze umenya niba yari umunyeshuri, aho yigaga, ikigo yigagamo?
Yamubwiye ntabwo yigize, ntabwo njye nigize menya, kuko yambwiye, kuko amakuru mfite ubu ngubu yavuga ngo yigaga mu wa gatanu segonderi mu ishami ry'ubuganga.
Mu ishami ry'ubuganga i Kigali? Hanyuma ahunze ahungira i Remera.
Nungu bawe ushobora kuba barigaga hafi aho ngaho i Remera, kuko niho ngo yasanze bihishe mu mazu yaho we kwa Kanyarengwe, hafi aho ngaho ngo y'amazu ya Kanyarengwe yaho yari ari.
Hanyuma aracyari umusirikare papa wawe cyangwa umusirikare yabuvuyemo?
Yakivuyemo ntabwo akiri umusirikare.
Ufite imyaka 25, umaze kuba umusore uciye ubwenge, wigeze ugerageza gushakisha ngo umenye iryo shuri ry'ubuganga ryari hafi aho ngaho mama wawe yigagamo muri 1994 ageze mu mwaka wa gatanu? Iryo shuri uramutse umenya aho iryo shuri ry'ubuganga, ukajyayo ukabaza abana bigaga muri 1994 muri iryo shuri, ukareba mu gitabo cy'abanyeshuri bari bageze mu mwaka wa gatanu, wasangamo izina rya mama wawe, ukareba niba ibitabo by'iryo shuri bikiriho. Ukora ko hari aho ibitabo bimwe na bimwe byazimiye kubera intambara, birumvikana, ariko baramutse babifite bakubwira ababyeyi b'uwo mwana Mukagasana Francoise. Iyo niyo nzira ya kane nguhaye mu gihe tugishakisha kugira ngo turebe niba twabimenya mbere, nawe twafatanya ukareba muri izo nzira nakubwiye. Hagati aho ngikwibutse nakubwiye yuko inzara ya mbere yari ukurebera mu gitabo cyo kuri Seashka, aho bandikaga abantu bose baje kuhabyarira, kandi bandikaga n'abantu baje gutwara abitabye Imana mu gitabo cya Morgue. Ahandi warebera nahatanzwe itangazo ryo kubika ni kuri Radio Rwanda. Ahandi hagatatu nakubwiraga ni kureba muri iryo shuri ry'ubuganga aho Mukagasana Francoise avuga ko yiga mu mwaka wa gatanu, aho naho byatuma umenya vuba uko ababyeyi be bitwaga. Inzira ya kane rero ya nyuma ni inzira y'Agasaro Kaburaga, tugiye kugufasha kureba uko wabona ababyeyi bawe, niba bari koko muri Muhanga, niba bari mu cyahoze ari komine Mushobati, ni muri Gitarama. Waba wese yaragize umwana witwa Francoise mu Kagasana bwaga i Kigali muri 1994, witabye Imana muri za 1996 ku bitaro by'i Kigali, icyo gihe yaza hano ku Gasaro Kaburaga. Aaron Mutangana, ndagushimiye cyane kuba warihanganye ugategereza iki ni kiganiro cyanyu Agasaro Kaburaga. Ugire amahoro y'Imana.
murakoze nanyu nitegire imana ibyibaho mugisha mu kwitanga kwanyu Uwiteka ajyabarinda kugira ngo mubashe ibyazaho umugisha mbese nta kindi umuntu yabasabira nijoro kugira ngo Uwiteka Imana azabahe ijoro n'ukuri murakoze n'ukuri
urakoze cyane
agasaro kaburaga kabonetse
kubera ko ijwi rya Amerika isigaye ari radio mukurikira muri mungo zanyu muri buri rugo buri wese wabuzuwe yifuza kumenya aho yabaherereye kubera ko biborohera kutugeraho mudusangiza amakuru nguko uko twamenye aho umuryango wa Mutangano uherereye Pamphile Akimana ni nyirarume atuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyarusange mu mudugudu wavugo ikaze ku ijwi rya Amerika
yego murakoze cyane
Pamphile Akimana waranyandikiye umbwira yuko umwana waje hano mu kiganiro ashakisha umuryango we witwa Roni Mutangana ari uwanyu Mgira muri make mupfaniki.
Umwana mutangana none ni mwishwa wanje avuka kuri mushiki wacu w'imfura tuvukana bwite. Muri make yakuntu yaje kuvuka n'ukuntu atawo twaje kureberwa imibereho yuko yagenze mbese intambara yari kirangira yo muri 94. Ahubwo abantu bari bakitahuka abaye batutse za Kongo batarenze igihugu baturuka za Kibuye abari barahungiye hagati mbese mu gihugu batari bari estareza ngo basubire mu ngo zabo cyangwa aho baturutse
yego
nibwo yagiye i Kigali yagiye i Kigali asanzeyo data wacu nawe wari ugiye vuba ku Kacyiru mbese ku buryo yagiye nko kurangura njyewe twakoranaga ubucuruzi butoya buciriritse nk'abantu bari bavuye mu ntambara bari mu ntambara noneho twumvikana ko agiye kurangura utuntu two gucuruza i Kigali
yego
ariko agenda asanga abantu bari baturutse danka data wacu yari ariyo n'abandi baturanyi bari batuye ku Kacyiru aragenda agezeyo nk'umukono w'umukobwa ugeze mu mujyi bwa mbere nibwo arakigerayo umujyi uramuryoha agumayo yiguma kwa data wacu ubwo rero ngo kwa data wacu niho yaje guhurira n'umugabo n'umusore wari umusirikare barakundana baramenyana baza kugira ubwo amutera inda ariko nk'icyo gihe kumutera inda umugabo yandikiye urwandiko iwacu yatwandikiye urwandiko mu rugo avuga ko ati umwana wanyu ati twahuye turakundana ati none ubu ngubu turabana ati turi kumwe ati ndimo guteganya kuzaza kubasura nibwo nabonye ko yanditse izina rya se ndarwibuka kuko narabonye ko nanjye primaire ndi umuntu uzi gusoma njya kuba mukuru ko yitwa Gatebe rero ndijye ntabwo ngibuka ubwo rero nyuma yaje gutwara nyine inda barabana sinzi niba barabanye ariko yagiye kujya usiyashyira kubyara ageze yabyara abyara neza arataha ataha iwabo mu muryango ageze mu rugo azi ikibazo cyo kubyimba inda sinzi ibibazo byari biteye ko ahita abyimba inda akiva mu bitaro neza muri cyashyika ahita amusubiza mu bitaro kuri cyashyika ageze ahita yitaba Imana apfuye itangazo ritari ritumenyesha mukobwa Sara Françoise yaguye mu bitaro bya Tashita amaze kubyara ati bene we nyine waze gutwara umurambo ngo duhita tugenda twe dufite abantu bacu bari i Kigali badufashe kuzana umurambo turazana igitarama turawushyingu hashize iminsi mikeya igihe gitoya bacu basubiye kuko bari bamenye neza neza aho yari atuye kwa sebukwe kwa nyirabanyabukwe bari babonanye aho ngaho baje gutwara umurambo basubira kujya kureba wa mwana kugira ngo barebe niba yarabayeho cyangwa se ubuzima uko bumeze no kugira ngo bamenye neza neza na ba mwana wabo baragenda basanga umwana ariho aranywa amata basiga imyirondoro neza adrese yacu ko igitarama Nyarusange mbese imyirondoro yose nta telefone zari ziriho ntazo bari banafite bari abasaza b'abaturage bavuga bati muzaze mutwe ku mwana namenye umuryango namwe mudusure tumenyane turategereje bategereza ko bazaza gusura cyangwa gutera ku mwana turaheba burundu 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 kuva icyo gihe rero kugera mu igihe muri 2022 rwose nyine turimo nta kandi gakuru k'umwana twigeze tumenya twamenya ariko atayitangaza ku bw'ibya Amerika
none se igihe na guhamagaye nkubwira nti umwana wanyu arahari ariko nawe umbwira uti umwana wacu ni mwebwe mwamurangishije anyuze aho ngaho ku ijwi rya Amerika kumva umuntu waje kukubwira bwa mbere ati umwana namwumvise umwana wanyu wa Mukagasana ariho mu muryango mwabifashe mute
twabanje twabanje kumva yuko wenda ari ukwitiranya amazina gusa icyizere tukakigira ko umuntu wabitubwiye wa mbere ni umutwe nahayo viateri kandi afite umukobwa wiganye neza neza muri primaire yose na Mukagasana Francois duturanye hafi
yego
kandi yari azi neza uko byagenze uko yagiye I Kigali uko yatwaye inda uko yitabye Imana akimara kubyara ayo makuru yose yari ayazi ubwo yatubwiye tuti koko nibyo ati rwose nibyo sinabikurikiye ati yavuze ko yitwa Aroni yavuze yuko yavuze mbese nyine yabitubwira byose nubwo nashatse nomero y'umuntu umwe nandikiye kugeza ubwo none ejo neza 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 byatunganye neza neza nimufoto nayo nyabonye nsanga rwose neza neza ni isura yacu
none se ngaho rero mbwira mu muryango ubu ngubu ibyishimo bihari ni ibihe umwana mwamubonye mwamuvugishije bimeze gute mu muryango wambwiye yuko sekuru atakiriho yitabye Imana nyirakuru yakiriye gute umwuzukuru we mu muryango
nyirakuru akimaze kumaze kumenyesha iyo nkuru tumaze kumva yuko umwana yatanze ikiganiro kuri Amerika yahise abishinga aravuga ati rwose umwana wanjye gerageza ukoreshe dore kwandika warize uragerageza gerageza wandikije iga Amerika ushakashake muzabone rwose umwuzukuru wanjye nani nkaza yamubwiye ngo nagerageze ndimo kwandika no kuri Amerika bambwiye ko nzategereza bakampamagara buri mugoroba ku kazi akaza kundeba buri gitondo njya mu kazi ari uko amaze kumbaza ati navuganye ryagenze rwose gusa ejo tumaze kuvugana na Ron tumaze kuvugana nahise mbimenyesha ntambwiye murumuna wanjye babana mu rugo ndayimubwira barigaragura umunsi igiti cyavuka arigaragura cyane ati uwo mwana nzamubona ne gusa icyo ikibazo cyaje kuvuka yari afite musa ba mwana we kwa sebukwe w'umuhungu we bari afite ubukwe baje gukwa umukobwa wabo yambwiye ati ndajya mu bukwe ariko samoye ubwira Roni yuko samoye azuzuye mba nageze mu rugo tukavugana neza neza kumva n'ijwi rye ry'umwuzukuru wanjye gusa icyago twagize ni uko bagiye mu bukwe barasezera bakanga kubarekura narinze bwije bigera saa tatu tutarihagaza mu rugo nabwira ni rwose mukecuru yihangane Roni aragushaka nubwo ni samoye azuye umunsi bwa nimugoroba nabonye nawe mu gitondo yategereje yambwiye ati wagiye wenda ugasiba akazi ukamumpa tukavugana ndavugana reka ntacyo gahunda niya saa moya z'umugoroba ntacyo ndajya kwa mukecuru mpaye muvugane masenge nahita muha nomero ze yabavuganye nk'isaha yose mukuru wanjye w'i Kigali bavuganye umwe murandi w'i Kigali bavuganye abandi bose bavuze ko umunsi bashaka amayinite ahageze bakavugana nawe yisanzuye asigaye tugapanga uburyo azaza mu muryango tukamwakira
Oh ni byiza cyane akimana Pamphile ndagushimiye cyane kandi mbifurije mwese mu muryango wanyu kwakira uyu mwana Roni mu ukamuha ibyishimo yarakeneye mukamuha ineza yifuzaga nongere ngushimire ubwizige ngushimire kuba utaracitse intege nawe ugakomeza kunshaka kandi tukabonana tugasangira aya makuru meza ukomeze ube umwambari w'ijwi rya Amerika utubera ambasaderi
murakoze cyane rwose ubu ngubu abantu bose barimo kumbaza bati tubwire ko nabonye nomero tubwire ko muvugana rwose ubu ngubu nzaba ambasaderi kandi n'abashinzwe za Amerika kuko mwankoreye ibintu umusaza wanjye yitabye Imana avuga ati mwana wanjye rwose umwana wanjye naza mukamubona muzamukore ibyo nagomba kubukorera byose kandi nawe mubwiye aronije ko ibyo yagomba gukorerwa byose n'umuryango ufite gusa umukoresha
yari akeneye kumenya ko afite undi muryango ngaho rero ukomere ugira akazi keza n'uwo mukecuru umunsi uhurize mubwira uti ijwi rya Amerika rirabakunda kandi ni mwebwe rirereyeho
murakoze cyane rwose turabashimiye
agasaro kaburaga karabonetse
Voice of America
agasaro
za kwakira muri aka kanya Aroni Mutangana warayibungutse umuryango akabona nyirakuru nyina wabo na base wabo nguyu nawe mu kiganiro
Yego murakoze namwe.
Waje hano mu kiganiro gasaro kaburaga ushakisha umuryango wawe naguhaya amakuru y'umuryango wawe nagira ngo nkubaze urumva umeze ute ubu ngubu tuvugana umaze kubona umuryango wawe.
Mva nishimye cyane ndanezererwa numva bamaru numva bakaka numva mama wacu numwe aniye mbese byari byishimo numvaga banyishimiye bishimye kumenya hagati y'imyaka 27 batari banze numvaga ko nakiriho mbese byari byishimo muri make.
Ijambo nka nyogokuru wawe yakubwiye ukumva rikwibukije umubyeyi wawe utigeze umenya nibutsa wumva ijwi rya Amerika ko yitabye Imana akimara kukwibaruka, ijambo yakubwiye ryamukwibukije ni irihe?
Twavuganye aravanga mama niwe wari mukuru niwe wari mfuransize n'umwana muto yawa w'imisi itatu nuko ariko numvisha nganiriza numva ama ikaze mu muryango wabo nk'umuntu umwana be barabuze batakimenya amakuru ye.
Umaze kuvugana na nyokurume Akimana Pamphile ukumva kubwira ati ndi musaza wa mama wawe yari mfuri wacu nk'uko mukecuru yabikubwiye, uko wumvise umwanya wawe baguha mu muryango ari umwanya umeze ute?
Mbese ni nk'umwami ni nk'ubonye ikaze banyishimiye yaba ari abaturanyi mwifamiye bari umunabe bakuru be numvaga banyishimiye cyane cyane aho ngo natinze no ninze no kubageraho ngo bambone numvaga muri make banyishimiye cyane.
Mwakoranye gahunda ko muzabonana mu minsi ya vuba?
Ko tuzabonana vuba nabibabwiye.
Wowe nta minsi myinshi yari ishize uje mu kiganiro agasaro kaburaga nguhamagaye nkakubwira nti ngufitiye amakuru meza nkakubwira ko umuryango wawe wabonetse. Isangiza abumva ijwi rya Amerika uretse ibyo byishimo wambwiraga mu kanya uti nishimye ndumva ndi mu bicu, ariko kumva inkuru nyuma y'imyaka 27 kumva kufite umuryango wari umaze iyo myaka yose uri nyakamwe wabyakiriye ute umutangana?
Nabyakiriye neza numva ni inzozi mbese buri ukuntu nashimira ijwi rya Amerika mwarakoze cyane narataye icyizere ko nzababona ariko Imana bujya niyo nkuru kandi ibyo yavuze izabisohoza. Ni ukuri narishimye cyane nabuze n'icyo n'uburyo nabivuga mu byo gushimira ijwi rya Amerika. Ni ukuri mwambereye ababyeyi mumbera ubuvugizi bwiza. Ikintu kimwe nashishikariza abantu rya Amerika niko bayigana bakayisonga irakora cyane kandi ndamaze kubibona. Nari umuntu nemera ko bibaho ariko ubu nabibonye ibyishimo byandenze cyane cyane.
Aron Mutangana, ndagushimiye cyane ukomeze ube ambasaderi w'ijwi rya Amerika kandi uzafashe n'abandi bana badafite ababyeyi kubabona, ubwo ubaye umwe mu bazakomeza nawe kumfasha kugira ngo ushobore gufasha n'abandi.
Yego nzabikora, uzaza nshya nyeneye ubufasha kugira ngo abagereho nzabibakorera rwose kugira ngo umva nyagati y'imyaka 27 sinzi ukuntu ndi gupanga abantu bo kugira ngo tuzajye n'umuryango mugari bambone gusa nibwo ndi kuzabona kubaho nibwo ndi kuvuka ubu ngo ntabwo wamenye ukumva uburyo nishimyemo cyane.
Komeza wishime, komeza wishime unezerwe, ndakwifuriza ibyishimo birenze kandi bifuzaga muri imyaka 27 ishize ndabikwifurije inkomeje. Ngaho rero ugira amahoro.
Yego namwe murakoze.
Agasaro kaburaga.
Bamwe muri mwe mwumva ijwi rya Amerika muribaza muti byagenze bite kugira ngo umuryango wa nyakwigendera mu kagasana ntubaririze ngo ushake umwana asize, abandi muti mbese kwa sebukwe mu kagasana byabagendekiye bite? Nahamagaye ababyeyi bareze Aaron Mutangana batuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Miyove mu kagari ka Mubuga mu mudugudu wa Kakiru nitabwe n'umusaza Karasira Karori muhikaze ku ijwi rya Amerika.
Rwose murakoze namwe.
Aho ngaho Igicumbi mumeze gute, mumeze neza?
Akazuba karava turaho, ndabona nta kibazo rwose n'iterambere riturimo.
Ni byiza cyane. Wa mubyeyi we rero narimba hamagaye hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Kaburaga.
Kubera umwuzukuru wanyu Aaron Mutangana yaje hano mu kiganiro turaganira, arambwira ati wamfashije nkamenya undi muryango wanjye, nkamenya aho mama yakomokaga. Nagira ngo nkubwire ko nabikoze ntabasabye uruhushya, ariko narabikoze nk'uko umwana yabinsabye. Umuryango ndawumubonera, ndawubona, ndababwira, ndabahuza. Niyo nkuru ya mbere ngira ngo nkubwire.
Mwarakoze rwose. Ahubwo se ikibazo gihari ni uguhura, kugira ngo duhure tumenye tubonane.
Gose muzahura, ibyo nzabibafashamo. Ahubwo nagira ngo nkubaze, umwana yambwiye yuko hashize imyaka 27 yambwiye ibyago byabaye mukabura umukazana, akabura umubyeyi akiri mutoya, ukuntu batabaye, hanyuma kuva icyo gihe ntibongera kumenya irengero ryanyu, ntimwamenya irengero ryabo. Byagenze gute kugira ngo ntimwongere kubonana na ba mwana, ntimumenye amakuru yabo?
Maze rero
karame
mba venusite
karame
umukecuru ariwe madamu wanjye,
yego,
niwe bahaye uwo mwana nyine kuko ari umwuzukuru we. Ubwo urumva, reka muguhe muvugane akubwire uko byagenze, ndumva byadufasha twese.
Yego, wampaye inka.
Nguwo rero none.
Murakoze cyane. Muraho wa mubyeyi we?
Muraho neza.
Amakuru yanyu?
Ni neza.
None nari ndimo mbaza uwo mutware wanyu, nari mbanje kumuha inkuru nziza, mwamenye yuko Aaron Mutangana yabonye undi muryango, ariko mpita mubaza nti byagenze gute kugira ngo hashire imyaka yose mutazi amakuru yo kwa ba mwana, byagenze gute?
Umwana yaravutse.
Yego.
Ubwo umwana avutse avukira se hashika. Noneho ntabwo twari tuzi ababyeyi b'uwo mukobwa. Noneho arapfa, amaze gupfa tugiye kumushyingura dusanga baramujyanye, twaratanze itangazo. Ariko barongera nabo basiga batumye bati uwo mugiraneza ufite uwo mwana azongera atange itangazo tuze tumujyane. Urabyumva?
Ndabyumva.
Noneho ubwo itangazo turongera turabitanga, ababyeyi b'uwo mukobwa, umubyeyi w'umugore n'umugabo basanga umwana afashe neza, bati twari tuje kumujyana, ariko rero umwana n'uwacu twese, ni nanjye nimumumaye byaba byiza, bati mugumane. Ubwo rero umwana namugumanye gutyo, ntabwo kura ngo tuvugane. Umwana bikamubabaza ati nshaka kugira ngo menye ba sogokuru na banyogokuru. Ubwo nibwo rero yashakishije ku Gasaro, noneho ubwo ku mugoroba nibwo yatubwiye ati bambwiye inkuru nziza. Ariko abo baraje turabonana, duhurira ahantu, noneho nibwo bampaye uwo mwana ndamugumana, ndamurera n'ubu n'iyi saha turi kumwe.
None se ko Mutangana abonye umuryango wo ku ruhande rwa nyina, hari gahunda mwaba mufite yo kugira ngo namwe muzongere mubonane na baba mwana?
Icyo dushaka,
yego,
turashaka kugira ngo wa mubyeyi wa nyina wa mukaga sana, ariko numvise ko umugabo we yapfuye ngo ari wuriho, noneho yari uwo mubyeyi wa nyina wa mukaga sana, nifuza yuko twahura tukaganira nk'uko n'ubundi twahuriye ahantu, twahuriye ahantu turaganira, umwana niho bamumpereye. Noneho icyo nifuza ni uko twahura nanone tukongera tukaganira ibyo twaganiye icyo gihe,
mukongera mugahuza urugwiro nk'ababyeyi.
Yego. N'umwana nyine nawe akabona nyirakuru bese bibaye byiza ntabwo turi kure cyane turi no ku muhanda
yego
baza bakatureba cyangwa se natwe bakatubwira aho bahereye tukaba twanajyaye
none se
ariko ntabwo ari Masaka ntabwo ari Masaka kuko bavugaga ko uwo mukaga cyane waba ari igitaramo
umwana wawe Aroni ajaka kubwira ati nagiye ku ijwi rya Amerika nagiye gushakisha undi muryango birumvikana wabimushyigikiyemo nawe warabishakaga ariko se agarutse akakubwira ati bampamagaye bambwira yuko bagiye kunyereka umuryango wanjye nkawe wabyakiriye uti
yewe nabyakiriye neza twarishimye cyane turavuga ngo bari abantu rwose ni abantu beza cyane bazi gukurikirana ibintu bakabishyira ku murongo byaradushimishije n'ubu duhuye nabo ngabo rwose nabwo byadufasha bikadushimisha umwana akabona umuryango natwe tukabona umuryango wacu
wa mubyeyi we rero nagira ngo mfate kano kanya ngushimire ababyeyi mwese murera mukarere Imana mukarere u Rwanda iyo mbonye akanya ko kuganira namwe tubonye umwana duhojeje tumubone undi muryango mboneraho nkabashimira mbikuye ku mutima ubutwari mugira kurera umwana ntibyoroha mukamukuza akaba umugabo nagira ngo rero ngushimire n'uwo mutware wawe umushimirire ubabwire ku ijwi rya Amerika ribashimiye kandi ribashyigikiye mu kuntu murera abana banyu murerera u Rwanda n'Imana
ni byiza cyane ni ukuri yewe natwe twarabashimye yarabitubwiye natwe turishima mana mukomereze aho rwose mujye muhuza abantu baburanye yewe nta kintu mutakoze nta n'icyo mutanakora Imana ijye ibaha umugisha rwose ijye ibaha umugisha mukorere igihugu
urakoze cyane namwe mugire umunsi mwiza
mukomeze uwo murongo mana uwo mukecuru nimubona mana we tukavugana tukaganira bizadushimisha nawe kandi azishima
yego
nawe azishima umwana namureze neza kandi narireraga nawe n'uwanjye namureze neza n'umwana mwiza cyane
ndamuzi Aroni iyo tuganiriye numva afite ubupfura bushamaje
cyane rwose mana ijye ibarinda
murakoze cyane namwe mukomere mugire amahoro
yego
uwo ni Eugenia Mukangira umufasha w'umusaza Kabasira Karoli bafatanije bombi kurera umwana Aroni Mutangana Eugenia Mukangira birumvikana ni nyirakuru wa Aroni akaba abyara papa we Butera Aroni Mutangana abonye umuryango mwabyumvise ababyeyi be barifuza kongera kubonana no kwaba mwana bakagirana urugwiro bagasurana nahamagaye imuhanga nitabwa na nyina w'abanyakwigendera mu kagasana yitwa Mukandori Mariana ari mu kiganiro atuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyarusange mu mudugudu wavugo. Alo
Alo
wa mubyeyi we muraho
ndaho
ni Mukandori Mariana tuvugana
Yeniwe.
Yewe nitwa Venuste Nshimiyimana ndi hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga.
Ye.
Narimba hamagaye buri gihe ngenzwa ni neza narinzanye inkuru nziza y'umwuzukuru wanyu Aroni Mutangana yaje hano mu kiganiro turaganira ambwira tuzashakira umuryango none rero inkuru n'impamo umwuzukuru wawe nyuma y'imyaka 27 uramubonye.
Namubonye.
None wamwakiriye ute iyo nkuru yakugeze ku mutima kurihangana iki mubyeyi?
Nishimye cyane narize ibyishimo byansabye ndarira rwose ariko ndizwa n'ibyishimo atari ukubabara.
Birumvikana. Nk'umubyeyi wabyaye ukagira gutyo ukabona mukagasana gucitsa akiri muto ariko akagusigira akantu kagahungu nako kabona imyaka nk'iyo utakabona ndifuza kumva uretse iyo marira y'ibyishimo warize iki gihe cyose wakimaze ufite igishyika kimeze gute?
Nari mfite igishyika cyane kuko sinari nzi yuko akinariho. Nari nzi ko atakinariho kuko twarashakishije turamubura ubwo baraduhamagaye bati yapfuye kandi aguye muri siyashika. ubwo twihutiye kujya gufata umurambo.
Yego.
Umurambo cyarawuzanye turamushyingura. Tumaze kumushyingura rero ubwo twamaze umunsi umwe dusubira kureba n'umwana. Ni kuko baduhamagaraga baturangira ko ari ahantu ikabuye ariho uruhinja rushya.
Yego.
Ubwo twagiye tuyoboza tubona tubagezeho. Uruhinja twararubonye ari rwiza rukuze, barureresha amata ya kigozi. Ubwo rero baratubwiye bati ntabwo umwana mumujyana nonaha, bati muduhe derese noneho natwe tuzaza n'umwana tumwereke umuryango. Ubwo twategereje igihe gitoya tubona ntibaje, umusaza arongera asubira yarashakisha noneho ntiyanababona. Turongera turategereza arongera asubirayo araheba, noneho turavuga tuti yewe wa mwana umenya yarapfuye atakiriho, turabyihorera gusaza tugira ku gahinda ariko tuyoberwa inkuru ye.
Ariko igihe mwahuraga n'uwo muryango mugahura no kwa Karasira, umusaza yitwa Karasira, hanyuma umufasha wakitwa Mukangira, nibo basigaranye umwana, muhura mwaraganiriye barababwira bati uyu mwana turamusigaranye tumukuze, mwemera kuhamusiga. Nyuma nuko mwasubiyeyo mukababura mukabura uko mubigenza, ariko nta kindi nta yindi nabi yabayemo, nta kindi nuko mwababuze gusa.
Nta kundi twashoboye gushakisha nyine kuko twari tutegereje turababura, twaravuze ati wa mwana yenda ntakiri, kuko twabahaye derese kandi ntibaza.
Nagira ngo nkubwire rero yuko navuganye nabo mu kanya rwose navuganaga na Karasira, navuganye na Mukangira, ni abantu bifuza kubabona vuba, nabo bishimiye yuko muriho, bamenye amakuru yuko umufasha wawe amaze imyaka mike yatabarutse, ariko baravuga bati turifuza kubona uwo mubyeyi usigaye, umwana twamureze neza, twamureze tumubwira ko tutazaho umuryango uri, twishimiye ko abonye umuryango, turifuza kubona bantumye bati ubabwire ko dushaka kubabona, dutuye hano ku muhanda, bazaze batubwira aho bari natwe tuzaze, turashaka kongera kubakira uyu mwana umuryango, tugahura tugasabana. Nawe nicyo kintu wumva kikuri ku mutima wifuza gukora?
Cyane we cyane. Ndishima sinzi ukuntu mwumva rwose n'ubu bimeze.
Uzishima nubabona mukahoberana nka ba mwana mukongera mukaganira?
Cyane cyane. N'umwana twavuganye mu gitondo.
Yego.
Twavuganye.
Yambwiye ko yishimye cyane kuba yabavugishije mwese. Nicyo kintu cyari ikimuri ku mutima, nubwo rwose atazashobora kubona sekuru, ariko mvugana na Kimana yambwiye yuko sekuru yatabarutse agishaka kubona uwo mwuzukuru aho ari. Imana ikomeze mu biruhuko ridashira, ubwo nawe azishima ruko uwo mwana ageze mu gicumbi cye. Niba bishoboka wa mubyeyi we, hari umwana w'umukobwa wasigaranye nyuma ya Mukagasana amaze gutabaruka wabyaye undi, hari abayisenga ya senta ari hafi aho ngaho, ndashaka kumubaza.
Turi kumwe.
Wamumpa gato?
Turi kumwe ngaho ngu.
Abayisenga uraho?
Yego.
Uri hano ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga. None wowe wakiriye gute buriya Aroni? Ni mubyara wawe? Buriya Aroni mupfana iki?
Ni nyina wabo.
Aroni buriya ni uri nyina wabo? Rero wabonye umwana ubereye nyina wabo, uri murumuna wa nyina, uri murumuna wa Mukagasana, none kuba wabonye umwana ubereye nyina wabo, ndagira ngo umbwire ukuntu we wabyakiriye. Ni wowe muto iwanyu wabyakiriye ute?
Eka mbanza ntanga imundo nishimye sinabona uko mbikubwira.
mumujyango wose twabyishimiye yampamagaye twavuganye rwose twamwakire twamuhaye impundu twamuhaye ikazi
nyamuhaye ikazi
cyane rwose mumujyango arisanga ni karibu
papa wawe mbere yuko yitaba imana yaravuze ati uyu mwana naramukabonetse muzamufate nk'umwami mu rugo rwanjye mwiteguye kuzamwimakaza
nuko ntacyo tuzamukorera tuzamufata neza nk'umwana wacu kuko dusanze mu muryango nikaze rwose tuzamufata neza namuzahe yitabye imana amushaka pe twari twaramuhebye
kumva yaranyuze ku ijwi rya Amerika kugira ngo mushobore kumubona bababwiye yuko bamwumvise ku ijwi rya Amerika mwumvise mumeze gute mwarabuze muti turarota nibyo mwabifashe mute
rwose byabanje nko kutubera ubujijo twumva ni inzozi abantu bose bumvise ikiganiro bakaduhamagara tuza kubyemera naho tuza guhamagara turashakisha
abayisenga rero urakoze cyane ubonye umuhungu aho mukagasana tari uzahamubere aho papa wawe tari naho uzahamubere wishyire mu ngiro icyo yakuraze nagira ngo ngusezereho ngushimira kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ariko musigaranye umunota umwe ndagira ngo umbe na Kasiyane ndashimye niba ari hafi nawe musuhuze mumpe niba ari hafi
ego
aro
wi Kasiyane ndashimye uraho
ndaho ndaho
uri mu kiganiro agasaro kaburaga nawe wabonye umuhungu Aroni Mutangana uzamwakirute
uzamwakira neza rwose n'ibyishimo byinshi n'ubwuzu bwinshi cyane twishimye mu myaka makumyabiri ishize twarabibaye amakuru ye ugasanga abantu duturanye abaturage baratubaza bati agakuru kawa mwana wa nyakwigendera tugahera mu gihirahiro tukumva ko umuntu atakiriho ariko n'ibyishimo birenze twagize ku buryo butangaje cyane rwose tunashimira abinshi bya Amerika kuba ibashije kuduhuza n'uyu muvandimwe wacu twarabuze ntabwo twakiraga ko yabakiriho
ariko rero mwitegure kumwakira Kasiyane ndashimye ndagushimiye cyane ni wowe ushoje kino kiganiro agasaro kaburaga mushimirire abo umuryango bawe bose bari aho ngaho iruhande rwawe ari abayisenga ya Center ari Pamphile Akimana na mama wanyu Mariana Mukandori mwese ndabashimiye cyane kuba mwaje muri kino kiganiro agasaro kaburaga mugire umunsi mwiza
yego namwe murakoze cyane
agasaro kaburaga karabonetse
hanyuma dusoreje ikiganiro agasaro kaburaga mbashimire mwese abakomeje kumpamagara ubutitsa mumpamakuru abandi musaba kubafasha kugira ngo musubize ku runigi udusaro twakorotseho tutagomba abashigajwe inyuma n'amateka bari mu kinigi ubutumwa bwanyu bw'urukundo mufitiye ikiganiro agasaro kaburaganijwe rya Amerika bwatugezeho mu izina ry'abagenzi banjye bose ndabashimiye akaririmbo mwatuye ijwi rya Amerika niko dusojerejeho ngaho rero mwese abakunda ijwi rya Amerika n'ikiganiro agasaro kaburaga nakagaruka naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.